on the beat.
Kaji de maka nele kani kani chengari gashawa. Nala matwa nele kani tu pandengari du puto. Zele zeka na jide mwachako. Pala ni chuchu ya ni weteka wizika kumoto. Pama suzo pamu tende usapithite. Kaweko kaweko na wamushite mwanawe iwe.
Jiwe
Nagupasa mtima wane huu sungeko.
Jiwe
Katupika ne ukasamalile. Heartbreak over loneliness, happiness over loneliness, heartbreak over loneliness. Heartbreak over loneliness, happiness over loneliness, heartbreak over loneliness. Ona bahangayika, bakusoba cha kupanga, bakatenda usa mufasingo. Ona soni za batola. Let me take it to me mama, father can I catch it pange chikoswe. Let me take it to me mama, father can I catch it pange ukwati. Kalande kana hesapo komanda katnika. Chikundi jima koma jima wawa adunke adama. Nagupasa mtima wane huu sungeko. Katupika ne ukasamalile. Heartbreak over loneliness, happiness over loneliness, heartbreak over loneliness. Heartbreak over loneliness, happiness over loneliness, heartbreak over loneliness. Tulututu, tulututu, Garibota. Kati maloto, na winari. Jiwe waka, jiwe wako.
Jiwe
Nagupasa mtima wane huu sungeko.
Jiwe
Kati upika ne ukasamalile. Heartbreak over loneliness, happiness over loneliness, heartbreak over loneliness. Heartbreak over loneliness, happiness over loneliness, heartbreak over loneliness.
Max is on this vibe.
Zamp 8 Bass. Stream, download and share.